ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika aho muri hose ikaze mu kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kwezi kwa munani uyu mwaka dusoza nibwo twatangiye kubagezaho ibi biganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Ni kudeta itaravuzweho byinshi kuko kubivugaho bitakirwaga neza. Ni inkurikizi zayo cyane kubo zatwaye ubuzima n'imiryango yabo yandagajwe ntizavuzweho. Mbibutse ko dutangira ibiganiro nyirizina hari n'abashatse kutwumvisha ko igihe cyo kubivuga kitaragera. Nabo mwiyumvire, abo twarabumvise ariko ntitwabumviye. Mu biganiro by'abanje twagiye dusubiza amaso inyuma twibukiranya, byumvikana ko kwibuka ibintu byabaye mu myaka hafi 50 ishize ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'ikinyejana bitoroshye. Mu rwego rwo gusana imitima, koroherana no guhuza Abanyarwanda, turizera ko nta watanze ubuhamya agambiriye kurangaza abandi, kuyobya uburari, kubeshya yabigambiriye cyangwa se kwihimura. Ibyo ntibyubaka. Ku ruhande rwacu kenshi twagiye dushungura ibyatugezeho dukora ubushakashatsi bwihariye ngo tutabayobya, kuko gusana imitima no kubaka amateka iyo azubaka bazadukomokaho bisaba gusasa inzovi. Ukuri kose kukajya habona, ukuvuze nawe agasigara ari umwere. Mu kwitegura gusoza ibi biganiro, turasaba mwe mwese ko mu mateka yubaka abatuye isi n'abanyarwanda barimo isi tumaraho igihe gito, ntawe ukwiye kubuza undi muntu kuvuga gushaka ubutabera bw'uwe wishwe cyangwa waburiwe irengero cyane mu maboko ya leta. Nta wabuza undi kuririra uwe, gukora icyunamo no kumwibuka. Ni ukwirinda ko ubwiyunge tuvuga bwasigara ari amagambo gusa. Niyo mpamvu natwe ku ijwi rya Amerika igihe cyose tubasaba ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo mudashima tuba twabatangarije. Abatumire bacu nabyo uyu munsi barabigarukaho mu kiganiro na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Veniste, wakomerezaho.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Namwe mudukurikira mbahaye ikaze, mbararikira iki kiganiro cy'uyu munsi. Nababwiye ko tuzasesengura ibyavuzwe mu biganiro byahishe, tukinegura dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri, tukumva inararibonye n'abashakashatsi bakatwunganira, tukumva uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera. Umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiyemo abantu b'inararibonye ariko bakaba n'inyangamugayo. Uwa mbere ni Max Segasayo, n'umunyarwanda uzi kandi ukurikiranira hafi amateka y'u Rwanda. Yakurikiraniye hafi impinduka abaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Icyo gihe yari umunyeshuri mu Burusiya ariko yarakurikiraga kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1990. Yari professeur visiteur muri kaminuza y'u Rwanda, yategetse caisse hypothécaire, ikigega gitanga inguzanyo, mu mwaka w'1983 kugeza muri 90. Kuva icyo gihe kugeza muri 94 yari ambasaderi w'u Rwanda muri Canada. Ni naho atuye kandi yigisha, ari mu gace ka Quebec Gatino. Bwana Segasayo, wakoze kwemera kuza muri iki kiganiro, nguhaye ikaze.
Urahave ni urakoze kuba wantumiye muri iki kiganiro.
Undi mutumire wacu ni Theodore Mpatswe, n'umugabo nawe ni umunyarwanda wakurikiraniye hafi kudeta yo muri 73 n'inkurikizi zayo. Kudeta yabaye yiga muri kaminuza mu Bubiligi, abenshi muramuzi, yigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri za 80, yakoze no muri ministeri zitandukanye. Kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri 94 yari umujyanama w'umuyobozi wa banki y'isi yose i Washington. Nyuma ya 94 yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere kugeza afashe ikiruhuko cy'izabukuru bwana Mpatswe n'umugabo ikaze ku ijwi ry'Amerika. Natumye kandi Albert Bizindori niwe uhagarariye utwaje ijambo imiryango y'ababuza ababo nyuma ya kudeta muri 73. Albert Bizindori ni umuhungu wa Louis Bizindori wari umuyobozi wa Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Umubyeyi wawe yaguye muri gereza ya Ruhengeri, utuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo nkwakiriye mba nakiriye impfubyi zose n'abapfakazi, mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste kuduha ikaze.
Ndifuza kubaha akanya gato kugira ngo musuhuzanye. Bwana Segasayo zitukwamo nkuru baramutse.
Yee, urakoze. Ndagira ngo ndamutse aba batumirwa bawe, ariko cyane cyane Albert Bizindori ko Theodore Mpatswe n'umugabo dusanzwe tuziranye. Albert ndakuramukije, ndagira ngo ngwere kandi ko ngushima mu biganiro wagiye ugirana na Voix de l'Amérique. Nagushimiye ukuri uvugisha, kandi ndagira ngo mpereho nkubwire ko abo uvugira bose, abapfakazi n'abana b'abantu bishwe bikurikiranye kudeta 73, tubafashe mu mugongo. Murakoze.
Murakoze bwana Professor Segasayo. Nanjye ndabaramukije kandi mbashimira. Ntabwo njye nari mbazi, ariko muri iyi minsi nabashije gukurikirana gato zimwe mu nyandiko mugenda mucisha hirya no hino ku rubuga. Nasanze muri Quelqu'un de rigoureux wandika ibintu akabisobanura akakerekana rwose imvo n'imvano yabyo. Nishimiye kwicarana namwe muri iki kiganiro.
Nanjye ndaramutsa abavandimwe bose. Segasayo turaziranye kuva muri za 70 tukira abanyeshuri. Albert nawe twamenyanye mu minsi yashize, kandi nagira ngo nanjye muramutse kandi nshaka no kumufata umugongo hamwe n'abandi bavandimwe n'inshuti babuza.
Murakoze, nanjye ndabaramukije.
Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mu kubimbura ikiganiro. Ndifuza kwibutsa abumva ijwi ry'Amerika ko mu biganiro byacu dusangira ijambo tukumva buri wese agatanga umuganda w'ukuri kwe. Ndabakurikira mu bitekerezo mutanga, ndabaha ijambo uko murisabye kandi murarisanganywe. Ndaba hafi kugira ngo ingingo tuganiraho tuzikurikiranye neza kugira ngo zumvikane uko bikwiye kandi bishoboka.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ibi biganiro byateguwe kubera ko hari amateka atazwi neza cyane cyane uhereye kuri kudeta yo muri 73. Professor Max Segasayo, mbere ya kudeta, igihe cya kudeta na nyuma yayo, ni iki kitavuzwe neza?
Urakoze kumva ijambo. Nk'uko wabivuze utangira, muri iyo myaka ntabwo nari mu Rwanda ku buryo byinshi sinabihagazeho, nabikurikiranaga mu makuru nk'uko abandi babikurikira. Kandi icyo gihe byari bigoye gukurikirana amakuru, ntabwo ari nk'ubu dufite uburyo bwinshi bwo gukurikirana ibintu bibera ku isi hose. Ariko nyine ngo ikintu mbona mwasobanuye, ariko wenda nari mfiteho amatsiko kandi simbone ibisobanuro bihagije. Ibintu bisa n'akavuyo kabayeho mbere ya kudeta. Mwigeze kuvuga bya za komite dosari zari ziri mu banyeshuri. Hari n'abavuze byari bimaze iminsi bibereye mu Burundi. Narishyizemo ko byose bifitanye isano, ku buryo nyine ayo matsiko nari mfite ntabwo ndacyana yafite cyane, simbona ukuntu umuntu yabihuza. Izo za komite zabayeho, ukuntu byagiranye ingaruka kimwe ku kindi. Ibyo byabaye mu Burundi byatumye mu banyeshuri bumva bafite ubwoba, bagatangiriza za komite dosari, cyangwa hari umuntu wabakoreshaga. Kandi nyine ntabwo kasobanutse neza, hagize nk'umuntu ushobora kuba yabisobanura birushijeho. Byatuma imyumvire mfite kuri icyo kibazo yiyongeraho. Ikindi kibazo cya kabiri ni impinduka zari mu mitegekere y'igihugu yariho icyo gihe. Ntawe uyoboye ko icyo gihe hari hamaze gufatwa ingamba zikomeye mu byerekeye gutegeka ubukungu bw'igihugu, bashyiraho cya kigo cyitwa Onako, cyasaga n'igishinzwe gushira hamwe bikorwa byose bya leta bijyanye n'ubucuruzi bwo mu gihugu no mu mahanga. Ibyo nta uyoboye ko bijyanwa n'ibintu bita mu muri geopolitiki, ibintu bya socialisme. Umuntu yakeka ko wenda nabyo bishobora kuba byaratumye ubutegetsi bwa Kayibanda buhungabana, kubera kubwo urumva uruhare yari agiyemo. Abantu bashobora kuvuga ko agiye kubogamira mu gice cy'abantu bitaga icyo gihe abakomunisti cyangwa abasosiyaliste.
Ni mahire kubera ko hano mu kiganiro dufite impuguke mu by'ubukungu. Bwana Matwe n'umugabo mwunganire kandi umusubize.
Ahangaho rwose turi kumwe, nibyo koko, kuko muri 1972 Kayibanda yahinduye umuvuno mu matwara ya politike ajya ku ruhande rw'abasosiyaliste. Bashyiraho mu bukungu nibwo bashyizeho babukura mu maboko y'Abahinde, kuko icyo gihe n'Abahinde bari bakomeye cyane, hari barajansi baramuzansi n'abandi nibo bategekaga, mbese nibo bari bafite ubucuruzi mu Rwanda. Bashyiraho Onako no mu byerekeye gucukura za mine, hari ubusosiyete bwinshi babushyira hamwe, nibwo bashyizeho somirwa leta ifatamo igice kinini kugira ngo ubanza yafashe 49%. Ariko nyine ibyo byateye ikibazo, kuko gushyiraho Onako byatumye ibintu ntibyakomeza kuza yewe. Ndetse abenshi bibuka ko umunyu wabuze, uburyo abaturage bajyaga mu bishanga hari batwikaga bagashyira nyine ivu mu biryo kugira ngo hajye akantu kajya kumera nk'umunyu. Ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye. Usibye ko hagati aho hari n'abategetsi cyangwa se abakozi ba leta nabo bafashe ari amazu ari iki icyo gihe, nabo baraprofise uburyo nk'aryo Kigali hagati bose bari barafashe amaduka amazu yose abo barajansi bavuyemo.
Albert Bizindo, urimo urakurikirana ibyo bavuga, nongere nibutsa mumva ijwi ry'Amerika yuko icyo kigo Onako barimo bavuga ni papa wagitegekaga wari umwana, byo ngibyo nta wabikubaza, ariko warize waraminuje, wowe ibyo bavuze hari icyo ubiziho, hari icyo ushaka kubyongeraho?
Bo, icyo nshaka kubyongeraho nuko mu byukuri iyi ni sujet ni vaste, ni ndende, nini cyane, ku buryo kugira ngo abantu babashe kuyiganiraho muri iki kiganiro, kandi hari ibintu byateganyijwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko ikiri cyo nuko kudeta yo muri 1973 itagarukira gusa ku byari mu gihugu, me ifite na za connection, donc ifite ihuriye n'uburyo imiterere y'isi yari iteye muri icyo gihe, haba mu bihugu duturanye, umubano w'u Rwanda n'u Burundi, umubano w'u Rwanda na Mobutu. Ibyo byose nabyo byinjiye muri iyo kudeta. Ariko tugarutse kuri bya context international, nibyo koko muri kiriya gitabo ndakeka intelligence yanditse yandikamo ko Kayibanda yari afite abajyanama babiri, kuko data mbere yo guhinduka directeur general Onako yabanje kuba conseiller à présidence, bandikamo ko yari afite abajyanama babiri ugira Shebuja Joseph na Bizindo Louis, bari bafite tendance, donc bari bafite uko babogamiye kuri ibyo bita abakomunisti cyangwa se la gauche. Ibyo byaranditswe. Kandi n'ikindi natanga ubuhamya ku giti cyanjye ni uko bari abanyekoreya twabonye i Kigali muri za 1944 bajya muri za mouvement d'ensemble, mu by'ukuri bariya abantu sinshidikanya kuvuga ko umubyeyi wanjye yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo baze mu Rwanda, kuko ni abantu bazaga mu rugo kenshi. Mu rugo hari huzuye ibitabo bya Kim Il-sung, hari huzuye amafoto ye, ni ibintu twe tuzi abantu twabonaga kenshi mu rugo. Ibyo byose tukabihuza umubano ukomeye cyane wa Kayibanda na Nyerere, ni bimwe mu bintu bitashimishije abazungu. Ariko ndumva ko ari ni sujet ndende kwiganiraho, byo kubura umuntu ni ikintu numviye ahangaha ntacyo nabivugaho. Ariko nagira ngo nabajyane kabe mu bushakashatsi bwakozwe n'umwe muri twitwa Munyandamutsa Alphonse, cyane cyane kuri biriya bijyanye na ba rajansi n'abandi bacuruzi b'Abahindi na za connection zabo n'abantu n'ibintu by'ubusambo byabaga mu Rwanda byo kubara. Ariko ntacyo nabivugaho kuko ntabifitiye gihamya, ntanabyitondeye ngo mbisome mbere y'iki kiganiro.
Hari abatwandikira batubwira ko dukwiye no kureba uruhare rwa Kiliziya mu byabaye mu Rwanda muri icyo gihe cyabanjirije kudeta. Hari urugo muzi bwana Mpatswe n'umugabo?
Urakoze cyane. Ariko sinzi niba twavuga Kiliziya cyangwa twavuga bihaye Imana, kuko harabihaye imana bamwe na bamwe nzi nako tuzi ko bagize uruhare mbese cyangwa se bari bari inyuma ba bisangaga cyane hari hari umupadiri bitaga Navo na Chanoine Renaud ababazi ababikurikiranye bari bakwiye kuzasobanura neza ikintu bakoze ni uruhare rwabo mu gutegura no kugira inama Perezida Habyarimana.
Eske muri mwebwe hari uzi chronologiquement ibijyanye na Padiri Navo yageze mu Rwanda ryari ndavuga muri kiriya gihe kibanziriza kudeta yaruvuyemo ryari hanyuma yongeye kugaruka ryari ibyo nibura hari ubizi chronologiquement yabitubwira kuko nabyo byafasha kumva uruhare rwe muri biriya byose.
Inararibonye turi kumwe n'indu yizi ninde wasubiza bizindori
nize muri Kristo mwami nkuko babitangije ariko ntabwo imyaka nahabaye wo Navo yarakiharangwa nahageze mu 65 barangiza mu 68 Navo muri icyo gihe ntawari uhari agomba kuba rero yaragarutse nyuma nanjye natangajwe no kumva ko yagarutse ku buryo mu rugo rwego rwose nta kintu n'aba bantu bihaye Imana. Theodore amaze kuvuga nge numva nta kintu nabivugaho cyane nari mfite nange ngingimira ku ruhare abihaye Imana nkuko yarabikosoye neza yahubwo nakongeraho nkavuga nti abantu twakwita mu Gifaransa autorité morale nabihaye Imana wa mugani ariko nta bari abakizi ya Gatolika gusa hari nabandi nandi madini yarahari hari nabandi bantu inyangamugayo bari bahari ikibazo nari mfitanye nawe rero nge n'uruhare bagize mu byerekeye gufunga abantu bari bafashwe nyuma ya kudeta no kwicwa.
Ndagira ngo tubanze tugaruke gato ku mvururu zabanjije kudeta kuko zaguyemo abana benshi b'abanyarwanda abandi bahunga igihugu mbese amakuru twabonye yarabanyuze arahagije Albert Bizindode.
Nge ku giti cyanjye ntabwo ibiganiro byatumye tubasha gusobanukirwa neza ku byerekeye ziriya mvururu kuko umuntu yagiye yumva abantu batandukanye babivuga mu buryo butandukanye. Ndibuka Bwana Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe izo mvururu we iyo azivuga ashaka kwerekana uruhare rukomeye cyane rwa parti icyo gihe nde Parmehutu ko ariyo yabifite uruhare rukomeye muri izo mvururu. Nyamara umwe mu bakamarade ndavuga Major Simba we Bwana Venis tumubajije we yaravuze ati ntabwo bishoboka ntabwo byose byaturukaga muri Kayibanda no mu ishyaka yari kuba afite se izihe nyungu ahubwo akavuga ati icyo dukwiye kureba twebwe ni izo mvururu zaturutse Simba icyo gihe agasibura ku buryo bugaragara bariya biyitaga komite du salut public akavuga ati urebye abasore bari muri komite du salut public Simba we yaranabivuga sinatinya kubivuga akavuga ati basanga higanjemo abasore bakomoka mu karere k'amajyaruguru ati ku buryo ikigaragara ni icyo bo bahuriyeho n'abakoze kudeta nyuma akavuga amazina muri ayo mazina atanga avuga mu bizimu ngo pasiteri akavugamo bana y'Imana akavuga n'abandi munyakongeramo n'abandi nka bamusaba pasiteri niki Simba kuko avuga ati hari izo mvururu hari ibijyanye noneho abanisi batwara n'abivuga ibijyanye no ari amaliste yirukanaga abantu nkuko Veriste yavugaga bigaragara kenshi ko twabonye ubuhamya bwa ndenge nka Claude Ndenge nka ubwo avuga ati nge niboneye Kanyarengwe ubwo arimo kwafisha ayo maliste uwo Kanyarengwe akaba ariwe nanone Hakizimana Alphonse wavugaga mu kanya avuga ati ni celui qui nous demande de le faire mu Gifaransa cye cyiza akaba ati celui qui nous demande de le faire nitwe twabikoraga kandi Kanyarengwe qui nous demande de le faire ndavuga ibyo guteza imvururu mu gihugu ku buryo umuntu ashatse gutira conclusion zambere umuntu ashobora kugira nuko usanga ko banyiri gutegura kudeta izo mvururu bashobora kuba barazifashije kugira ngo bateze akaduruvayo mu gihugu babone uko bagera ku cyo bifuza. Ngiye nicyo mbona ikiganiro cyerekanye nubwo umuntu akeneye gukamemo hagumya kubaho ubushakashatsi bukabinonosora neza.
Nagira ngo ngire icyo nongeraho ministre nuko ibyo avuze ndabyemera nange nabanje kubigarukaho gatuvuga nti hari uruhare izo za komite zagize nabo bandikaga amaliste iyo twarabyumvise n'ubuhamya bwa Simba nabwo bwarabivuze ariko mu by'ukuri njye numvaga koko ayo mariste yandikwaga ibikorwa bya komite du salut public byashobora kuba hari akaboko kari inyuma niko ntari nagashoboye gufutukirwaho ngo wende byamfasha kubyumva ariko icyo nashaka kugira ngo nongereho ni uko umuntu mu byavuze ubuhamya bwatanzwe ntawakwirengagiza ko n'abantu bita kwa ari abakiga hari ikintu bikekaga bakekaga ko hari abantu agatsiko gashobora kubagirira nabi aho rero naho haracyari tsinda umuntu yagerageza gucukumbura ikibabaje rega nuko abantu benshi bashobora kuba baduhuguhamya kuri icyo gihe kuri ayo mateka abenshi bariho baragenda bashira bapfuye abandi barasaza n'imyaka iriho iragenda yiyongera ku buryo abantu bagenda bibagirwa ibyo byaragaragaye rwose ko mu bamwe abantu bagiye batanga hari ibyo wumva ukavuga uti ibi ntabwo bihagije hari ikintu wenda atavuze neza ariko wenda gishobora kuba ariko yibagiwe aho nashaka kuvuga ni uko nyine ubushakashatsi bugomba gukomeza kugira ngo turebe abantu icyo bikangaga niba nacyo cyari gifite ishingiro nk'uko umuntu yabivuga ashaka kugira ngo akoreshe inshamake hari indi kudeta yashaka gukorerwa abantu b'abakiga kugira ngo bakure babigizeyo ibyo nabyo ni ibintu bigomba gusobanuka ko iyo mvugo iyo myumvire iracyariho kandi ntisobanutse neza
niba harabaye urwikekwe rushobora kuba se rwarabaye intandaro y'intabaza SOS mon général ya nyandiko ivugwa ko yasabaga General Habyarimana gufata ubutegetsi ngo aramire abamutabazaga ariko se rwaturutse he rwageze gute kwa Kayibanda Albert Bizindori nzi ko wakoze ubushakashatsi bwimbitse ufatanije na Dr. Pio Kamoso mbese mwigeze mumenya inkomoko y'iyo nyandiko SOS mon général
ndagira ngo mubwire ko twibanze hanini ku byerekeye ijoro ry'uwa kane n'uwa gatanu nyakanga ubwaryo ariko bitavuga ko tagiye mu byo twabonaga bituma duca kuri iyo nyandiko SOS mon général tukareba ikivugwaho ku buryo usanga harimo version ebyiri abantu babivuga ukubiri hari version yatanzwe na Shimamungu yashyize mu gitabo cye ishaka kuvuga ko ari inyandiko yakozwe n'abanyagitarama ndavuga abanyagitarama entre guillemets donc bavugamo cyane Kapiteni Bizimana akaba barayanditse bagira ngo bateranye nko gucisha umutwe Habyarimana donc bamuteranye na Perezida Kayibanda iyo ni version imwe ariko ari version ya kabiri nyine ivuga ko yanditswe n'aba ofisiye b'abakiga nyuma baje no kugaragara ko aribo bari le vrai meneur ba coup d'etat bayabatoya babamaniragwa barizinde n'abandi batoya nk'abo ngabo baba bayandikira Habyarimana bamusaba kwidesida yo kugita icye parce que ababuza gukora coup d'etat yaje kugaragara itengu igere kwa Kayibanda mu bivugwa nabyo bikeneye gukorerwa ubushakashatsi nuko birara iyo dokima yaje kugera mu biro bye akayisoma ariko noneho yaba yaragumye ku biro bye cyangwa yarayijugunye muri pubele abasekereteri be bakaza kuyigeraho ndetse bamwe bakabavuga kuri iyo yafungishije bariya abakozi batoya b'abasekereteri bo muri perezidanse ibyo nibyo twabashije kubona ariko nk'uko twabivugaga ni ibintu bikeneye gukorerwa ubushakashatsi bikanonosorwa kuko abantu bakamenya ukuri nyako kuri iyo nyandiko
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika kimwe mu bibazo twagerageje kushakira ibisubizo no kumenya niba iri ya kudeta yarateguwe cyangwa se itarateguwe bwana Segasayo wowe ubibonute
icyo kibazo kirankomere kubera ko ari ibibazo bimwe nibaza hari ubuhamya rwose Colonel Simba yavuze bisa n'ibintunguye ko yaravuze ati kudeta yateguwe na Habyarimana aratwasosiya aradutumira turaza turasinya ahantu rero nyine narahumvise hasa n'ahantangaje ariko ubwo ni ubuhamya bwe nawe avuga ku bintu kuri ahereye ku myumvire abifitiye kandi nuko yabibonye nawe abimugisha imbaga icyo nibaza kandi hari n'ubundi buhamya bwavuzwe buvuga ko Habyarimana na Kayibanda bari bafitanye une relation particulière bari abantu b'inshuti hari n'abandi babitazeho ubuhamya bavuga yuko Kayibanda atari yiteze yuko Habyarimana yamukorera kudeta bon ibyo ndumva ari ibintu biriho hari n'ubuhamya bwavuzwe buhereye ku magambo ya Habyarimana ari bwo bugaragara mu gitabo cya Shimamungu kuvuga ko Habyarimana amaze kwitaba kwa Kayibanda hari ikintu yabonye kimutera ubwoba noneho ahita asohoka aribwo yafashe icyemezo cyo kujya gukora kudeta ibyo bon umuntu yabifata uko abyumva kubera ko bikazakemurwa n'abasesenguzi ikibabaje ni uko abo bose batakiriho kugira ngo umuntu abe yababaza mbona kubone ariko umuntu yakwibaza ati ni iki cyatumye Habyarimana mbese reka nkoreshe expression y'igifaransa bita passer le rubicon mu kinyarwanda wenda umuntu yabihindura avuga ati kurenga mu umweko nkuko babivugaga mu mugani wa kinyarwanda iyo umubyeyi wawe yashaka kugira ngo akuze ikintu
ariko iyi coup d'etat tatanzweho ubuhamya ubutandukanye muri buka ubuhamya bwa Jean-Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza y'Ubuhinde ariko akajyana na se wari ministre muri leta ya Kayibanda kureba president Habyarimana Adele Bizindori wakunganira professeur Segashayo
nibyo kuko Bwana Veniste ndahera benambere ku byavuzwe muri ibi biganiro hanyuma ndangirize kubyo ubwo bushakashatsi wigeze no kuvuga ruguru nakoranye na Dr. Pio Kamoso ibi biganiro koko byavuze cyane kuri iyi coup d'etat wari utangiye uvuga ku buhamya bwatanzwe na Nkezabera Jean-Marie Vianney umuhungu wa ministre Nkezabera wagiye kwa Perezida Kayibanda nawe muri iryo joro batumemo Habyarimana twamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika ko Major Nyampame yamubwiye ko amasambere menshi mbere y'uko coup d'etat itangazwa bo bari barangije mu birindiro byabo bategereje gusa ko bahabwa amategeko ubwo ni ubuhamya bwa mbere. Ubuhamya bwa kabiri navuga hari umuturage ni umwarimu mu Bugoyi hari hafi ya za Nyundo avuga ko yakoranye na Maurice Bahunde bose ari abarimu nyuma waje kujya muri Sirete akaba umuntu ukomeye avuga ko ku ya kane Nyakanga w'ubwe ahamya ko Perezida Habyarimana n'abandi basirikare bakomeye biriwe mu nama kwa Rwagafirita icyo gihe wategekaga ikigo cyo ku Gisenyi ati ahagana ku mugoroba amakamyo yuzuye abasirikare yafashe urugendo aza muri Kigali we yumvishe neza ko kuri uwo wa kane Nyakanga Habyarimana yiriwe kwa Rwagafirita mu kigo cya gisirikare batiga bari mu migambi yo kudeta hanyuma twanumvishe kandi abasirikare bagiye batanga ubuhamya ari ba Gisera Christophe ari ba Bikorimana bavuga ibyerekeye byabanjirije kudeta ndetse cyane cyane bavuga ku byerekeye ihindagurwa ry'abasirikare bati mbere gato ya kudeta abasirikare bakomoka mu majyepfo y'igihugu bimuriwe muri za province ahubwo ugasanga muri abakomoka mu majyaruguru rero barimo kwinjizwa muri Kigali hanyuma n'ikindi ufashe nk'urugero rwa Rwigamba wari wungirije Major Simba yasohowe muri Kigali bityo wari ukurikiyeho ari we Lieutenant Maniraguha abari uyobora ikigo cya Kanombe muri icyo gihe cya kudeta igihe bari batumiye Simba kuza muri ta major Bagosora Theonest yayoboraga kompanyi PM icyo gihe yahaye kuyobora na kompanyi ka Kigali yagombaga kuyoborwa n'uwitwa Musonera ariko bahitamo ko abiyobora byombi mbese ukabona ko hari ibintu byerekana ko hari ibikorwa byari birimo gutegura utiruvuga na ziramvururu zose n'iki bavuzeho ariko kubyerekeje uburyo wa kane Nyakanga nk'uko nakubwiraga ndabivuga mu magambo make cyane nuko iryo joro rya kane Nyakanga rivugwa n'umuntu umwe gusa rivugwa na Perezida Habyarimana kuko abandi bose mu by'ukuri abo nakwita protagoniste baje gupfa nyuma bose barapfuye ce qui fait que abanyarwanda ikintu bahabwa ni icyavuzwe na Perezida Habyarimana cyonyine Perezida Habyarimana rero hari abantu yabwiye barimo umufasha we akaza kubibwira Eugene Shimamungu akabyandika mu gitabo cye yabiganirije Konese Rubuga abiganiriza Andrea Sebatware rero ikintu twasanzemo nuko mu byo ababwira harimo kunyuranya birava ku muntu umwe ariko ibintu byose ntibivugwa kimwe amasaha aratandukanye ndetse na Habyarimana yaje kwivugira muri disikuru yavuze ku ya mbere z'ukwezi kwa munani 2023 abwira abanyarwanda nabyo iryo joro yarigarutseho aho yavuze ati mu masaha saba z'ijoro bari bampitanye kwa Perezida Kayibanda Serubuga yabisubiramo wakavuga ko saa yine z'ijoro bari barangije gukora kudeta mu by'ukuri barangije gushyira abantu bose aho bagomba kujya ibyerekeranye n'imodoka Habyarimana avuga ko yagiye kwa Kayibanda yitwaye agasohokamo yirukanka imodoka yayo iparitse agahita yinjiramo akagenda yabwira Sebatware ibyo bigahinduka ko iyo modoka yari irimo umushoferi ku byerekeye ibyo kuraswa ugasanga arabwira umwe ko yaraswe yabibwira Serubuga ariko kwa Sebatware ugasanga ntabwo avuga ko yigeze araswa ndetse hari nk'ikintu gitangaje cyerekeranye nari kurira wari secretaire general muri presidence bavugamo ko muri icyo gihe yahuye na Habyarimana asohoka ngo wasohoka kwa Kayibanda yirukanka wakamubwira ngo ne papel mongenial uwo uwo ni se batwara bivuga ndetse se batwara kanongeraho mu gitabo cye y'umuntu abisomye ko Habyarimana yamubwiye ko yashakaga kugira nari kure prefe gitaramanyuma ya kudeta nyamara wajya kubisoma mubandi ari kwashima Mungu bo bagakubwira ko noneho Habyarimana yavuze ko wamufashe mu maboko ashaka kumwica ndetse wanamurasheho ko ari ntari kure ibyo byose ugasanga ni ibintu binyuranye bibikumvisha ko watekereza niba bo yabibwiye batahimba ngo babeshye ko ari ubwe ufite inkuru ahimba kandi akayivuga mu buryo butandukanye bikurikije abayibwira ibintu ngiye bituma ngira conclusion kudeta yarateguwe bayifatiye igihe mu buryo bwa gisirikare barayitegura ndetse Habyarimana yanabyibwiriye ambasaderi w'Abadage ibyo umuntu abisanga muri za depeshe za Wikileaks avuga ko bariteguye kuva kera gukora iyo kudeta ibyo byose ni ibimenyetso bigenda byerekana ko kudeta yateguwe mu by'ukuri ni noneho ko na biriya bivugwa byo kwa kane Nyakanga by'uko bari bagiye kumwica mu by'ukuri wavuga ko nta kuri kurimo yagiye yo byo ntawe ubishidikanya ariko byagenze gute
Theodore Mpatswe n'umugabo na Max Segasayo hari icyo mwongera ku byo Albert Bizindori yamaze kuvuga kugira ngo tujye ku yindi ngingo
njyewe icyo nakongeraho ni uko wa mugani koko amaze kuvugaho byinshi abatanze ubuhamya ni benshi icyo umuntu yakwifuza ni uko niba hari abandi bantu inararibonye bariho bashobora kuba batanga ubuhamya bakongeraho noneho ubwo ahasigaye tukabirekera abahanga mu by'amategeko bakaba aribo bazabicukumbura bakabisesengura bakabitohoza bagafata umwanzuro
urakoze Mpatswe n'umugabo
nanjye nuko ndumva nta kintu nakongeraho kuko icyakora wa mugani hari ibintu byinshi byerekana ko kudeta yari yarateguwe hari byinshi bari byabaye muri za 72 hari ziriya mvururu n'ibiki byose hari ibintu byinshi umuntu akeka ko bagomba kuba barateguye
kudeta irabaye tugiye gusubira kuri Segasayo mukanya na kwatsa ijambo reka ndi gusubize warutangiye kuvuga ku bantu bafashwe nyuma ya kudeta bakicwa wibaza impamvu bishwe kariya kageni ijambo ndari gusubije
ye urakoze nge icyo kibazo nakishiramwe ibice bibiri hari icyemezo cyo kwica abo bantu akaba n'icyemezo cyo kubica ukoresha uburyo babishe by'ubunyamaswa mbese ntabwo umuntu yatinya kubivuga aho rero naho dushoboye kubona ubundi buhamya bwatuma tu imyumvire yacu irushaho kwiyongera byadufasha hari nashimishwe no kubona ko mwacukumbuye waragwadora amerika mukabona abantu batanga ubuhamya babihagazeho bakoze bo hasi cyangwa bo hagati ibyo ni byiza hashoboye kuboneka abandi byadushimisha ariko ngo nshaka kuvuga hari ukuntu twari dufite leta ikora itegeka muri uko kuntu yakoraga hari gutegeka za gereza zategekwaga zite ibyo dushobora kuboneraho vuba ubuhamya budusobanura ukuntu ubutegetsi bwa za gereza bwari bumeze tukanamenyeraho niba iyo gereza yo mu Ruhengeri yari ifite statut special itarasekwa ngo izindi za gereza ibyo byazadufasha kumenya ukuntu ibyemezo byafashwe bigashyirwa no mu bikorwa
Bwana Segasayo kimwe namwe mwese mwumva ijwi ry'Amerika ndifuza kubumvisha icyo Maître Alphonse Sebazungu abivugaho abonya politiki igihe bari bafungiye mu Ruhengeri yari umunyamabanga mukuru muri Ministeri y'Ubutabera ikaba ari nayo yari ifite mu nshingano zayo gucunga za gereza zo mu Rwanda yari umutumire w'ijwi ry'Amerika nagira ngo mudufashe kumva neza ikintu cyakunzwe kuvugwa hano ku ijwi ry'Amerika aho abantu barimo Sebatware barimo Zigira Nyirajo barimo Biseruka batubwiye yuko Minisitiri Nkurunziza yigeze kujya gusura iyo gereza ngo uwitwa Sembagare akamwangira icyo kintu Nkurunziza mwigeze mukiganira yigeze kibabwiraho
ibyo nibyo rwose ni Minisitiri Nkurunziza twaravuganye yambwiye ko agiye gusura gereza ya Ruhengeri bakamwangira, ambwira rwose ko yabonye icyo kintu ari agahomamunwa abitangaza. Umuminisitiri uyobora gereza, umuntu ucunga gereza akaba ari umwangira kwinjiramo, ni ibintu bitigeze byumvikana kugeza uyu munsi.
Ariko se nkawe nk'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubutabera, imyaka itandatu yose wamaze kuri uwo mwanya, wigeze iyo gereza uyisura?
Numvise Minisitiri wanjye akambwira ko atigeze akandagiramo, bamwirukanye. Nanjye naje kubaza ku ruhande mbaza umwe mu bacungaga iyo gereza, ndabaza ese iyo gereza buriya umuntu yazayisura gute? Nabonaga za raporo imibare, ariko ibindi nyine ntazi ko hasa. Arambwira ngo kereka banyakiri ubwite bakurembereye.
Abo banyiri ubwite ni bande?
Aho ngaho nyine nibyo nshaka kugusubiza. Nahise numva ko niba Minisitiri wategekaga atarashobora kwinjirayo, abo banyiri ubwite barabamuta. Ntabwo namusobanuje kuko numvaga nabamushyize mu bibazo, ariko numvise icyo ashaka kuvuga, ko hari undi muntu uyobora iyo gereza a distance, mbese ari uyikurikirira mu buryo umuntu cyangwa abantu bagikurikira ubwabo, Minisitiri atarimo.
Ariko ikintu abantu bakomeje kwibaza ni ukuntu abanyapolitiki bakomeye barimo abaminisitiri barimo ibyegera bikomeye by'umukuru w'igihugu bafunzwe bakaburirwa irengero bari muri gereza iri mu gihugu muri ku butegetsi ntimubimenye ntimunabivuge. Icyo kintu kuki kitavuzwe ku kimwebwe mutacyanditse muri ayo maraporo? Ntabwo abantu bagisobanukirwa impamvu byagenze gutyo.
Abakoze baniste ibyo aribyo byose abantu bavugaga ko abo banyapolitike baguye muri gereza, ariko nta muntu watinyukaga kubivugaho. Urumva ko na Minisitiri Nkurunziza kuba yaragiye gusura ubwo yagira ngo amenye ibyo ari byo wenda bikoreho raporo, ariko ntibatumye ageramo. Nawe yahise yumva ko ari ikibazo atashobora no kwibuza gukoramo raporo.
Uyu ari Maître Alphonse Sebazungu. Bwana Segasayo, ibyo wumvise birakunyuze?
Ndumva bimwe mu ngingimira nari mfite mbibonye, ahasigaye ni ukumenya ibyo byemezo uko byashyize mu bikorwa, niba hari abantu bashobora kuba bafite ubuhamya bw'ukuntu ibintu byakozwe, bashyize ibyo byemezo byari byatanzwe byo kwica abo bantu bakajya kuri stadiyo kugira ngo babice bakoresheje iyicarubozo. Ibyo nyine nabyo ndakeka ko atari umukozi usanzwe wifata icyo cyemezo, hagomba kuba wenda hari n'izindi nzego zo hagati zabigizemo uruhare. Sindi rero natwa hazashobora gukorwa ubushakashatsi bwatuma tumenya niba hari abantu bakiriho bashobora kubitanga ubuhamya bakabitubwira.
Bwana Matse n'umugabo, hari icyo wakunganira Segasayo mbere y'uko tujya kuri bizindori?
Gukora kudeta irakozwe, ariko se kwica abantu ukabica urubozo uko babishe, yewe sinzi niba ari na kinyamaswa ni kure cyane birengeje urugero. Ikindi ikibabaje ni ukubona ukuntu bafashe ababyeyi abagore babo bantu bari bafunze banishe nabo n'abana babo ntibashobore kubona ukuntu bakababuza kuva mu giturage, ntibashobore mbese nabo bakabafunga. Ibintu ni ibintu byinshi rwose wibaza se ibi ubugome ubunyamaswa bw'Abanyarwanda ni ibiki? Aho ngaho ni ukwibuka, kandi wongeye ukareba ibintu byagiye biba kera, ukareba amaraso ameneka buri gihe uko bahinduye ubutegetsi, aya maraso Abanyarwanda n'ukuntu bicana nabi bikabije, ibi ni ibiki koko? Hari iki kintu cyo kwita urubozo, hari n'ikindi kintu, hari nibutse ukuntu binyibutsa iyo bavuga nk'urutare rwa Kamegeri, kubona abantu umuntu atekereza ko bagomba gucanira urutare kugira ngo bashyireho umuntu, ibyo Abanyarwanda hari ubwo bugome tuva kureba buturuka he, biterwa n'iki, butuzabuvamo dute? Ni ikibazo gikomeye cyane.
turi kumwe na Bizindore nkuko nabivugaga mu kanya uhagarariye imiryango y'ababuze ababu nyuma ya coup d'etat niwe murimo mubwira Albedi urabumva niwe ubwirwa nziko bitoroshye kugira ngo ubone amagambo asobanura imvugo nk'iyo ngiyo nibikorwa nk'ibyo bakubwira wowe wakongera ku iki
Mabwana Veniste ikintu cyakongeraho nuko mbere gato yuko ikiganiro ibiganiro bitangira kuri Voix de l'Amérique donc ku tariki bizu kwa munani muri uyu mwaka habaye ibintu bibiri ngira ngo mvuge ngira abanyarwanda ikintu cya mbere ni itangazo ryakozwe na Matata dusanzwe tuzi ko ari umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu tunashima twemera ibintu akora yatanze ikiganiro avugamo ngo perezida Habyarimana n'umunyamahoro n'umuntu w'umunyamahoro perezida w'umunyamahoro nta bantu yigeze yica ngo keretse abanyapolitiki bake b'abanyagitarama icyo ni cyo kintu cya mbere ikindi cya kabiri mu kwibuka igihe cyo cy'indege yaguye gupfu rwa perezida Habyarimana abantu bateraniye mu rugo rwa perezida Habyarimana hano mu Faransa barimo Colonel Serubuga nibwo yongeye kudevelopa diskuru ye avuga coup d'etat sans effusion de sang coup d'etat rigeze imena amaraso icyo ni ikintu cyaradushenguye cyane ibyo bintu bibiri byombi bituma twirukanka hirya no hino tugize imana dukubitana nawe Veniste nawe ufite gahunda yo kugira ngo uzakora ibiganiro kuri ya coup d'etat n'ibyayikurikiye hanyuma ibyakurikiye byose abantu barabibona ariko ubungubu ikintu abantu bamaze kubona birampa icyizere ko iryo jambo umuntu atazongera kuryumva na rimwe kumva perezida w'umunyamahoro utarigeze yica abantu ngo coup d'etat sans effusion de sang icyo ni ikintu twizera ko kitazongera kuvugwa ntabwo nirirwa nsubiramo ibyabaye byaravuzwe abantu benshi babisubiyemo byabujije abanyarwanda benshi gusinzira nzi n'umunyarwanda watubwiye ko we kuva ibira bigadu byatangiye yiyemeje ko ku itariki ya gatanu ya buri kwezi atazajya yiyiriza kubera ibyo yumvise kuri ibi biganiro ayo ikibazo cyabajijwe ni ibyo bintu byakozwe binyuze mwihangane nzi ko igihe ari gitoya njye reka mbabwire ku itariki ni itariki ya 22 z'ukwa karindwi 2015 mu kinyamakuru Echo d'Afrique Colonel Serubuga yanditse article yasubizaga ya Dr. Naza wavugaga ku kibazo cy'abakigana abanyenduga avuga ati ubwicanyi bwo bwabiteye noneho Serubuga ashaka kudusobanurira uburyo ibintu byose byarorganize donc byerekeranye no gucunga ziriya gereza no kwica bari abantu ashaka kubisobanura ariko we objectif ya mbere afite ari ukwerekana ko ingabo yayoboraga nta ruhare zari zifitemo ngiye kubibasomera ntabwo mbibasomera ndabibabwira mu magambo make namubwo murakuramo icyo muvuga byakurikiraga urupfu rwa Gasamunyiga Gakire na Kalisa Narcisse hanyuma za information zikaza ku byombo bya gisirikare zikagera muri leta major habanje gupfa Kalisa ibyumweru bitatu nyuma ya coup d'etat no kuturacyari mu kwezi kwa karindwi icyumweru kimwe y'urupfu rwa Narcisse hapfa Gakire na Gasamunyiga ni ukuvuga turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani hanyuma G2 icyo gihe kapiteni Nyamwasa aravuga ati nzajya nkoresha iki mwene ibi bintu biza bitubwira ko abantu bapfuye perezida Habyarimana ahita avuga ngo bateranye inama ya etamajoro bige kuri icyo kibazo urugero gisubiye iyo nama yari iti ngo securize le transmission militaire ni ukuvuga tuzabigenza gute kugira ngo izo informasiyo za gisirikare zitambuke zitabashe kubonwa n'abantu bose abantu bapfuye inama ya etamajoro irateranye ntabwo bavuze ngo twige uburyo abantu batazongera gupfa ahubwo noneho biga uburyo ibyo bintu bitazongera kujya bijya hanze ubwo noneho ibyemezo rero byafashwe ni ibihe icyemezo cya mbere cyafashwe gushyira abasirikare mu miryango no mu nkengero za gereza ku buryo ntawe uzongera kuzegera no kuzinjiramo adafite uruhushya rwihariwe rutanzwe na procureur wa repubulika icyo ni icyemezo cya mbere icya kabiri gutanga abasirikare no kubaherekeza izo mfungwa iyo zisohotse n'uburyo bukenewe bwo kugira ngo doko babashe gukora icyemezo cya gatatu anketi zambuwe inzego za minisiteri y'ubucamanza zishyizwe mu bakozi bashinzwe iperereza icyo giye rizinde agirwa OPG a competence générale abakozi bagirwa OPG a competence restreinte icyemezo cya kane abayobozi bagereza bashingwa mu maboko ya renseignement donc bakurwa mu maboko ya ministeri y'ubucamanza basigira bayoborwa na renseignement ngiyo infrastructure yubatswe kugira ngo kiriya gikorwa kibashe kuba mu mutuzo mu mudendezo nta muntu gikomye mu makumunkokora ibyo ni byanditswe na Serubu ubwo rero ibindi byose birumvikana aho byaturukaga uburyo ibyemezo byafatwaga n'ababiyuburaga mu mushatse wena ndi bubigarukeho ariko muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzwe ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye n'uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana ki coordonnate niwe bahaga raporo Simba kurikira aravuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'ijwi byari hagati ya Perezida Habyarimana Etat Major na renseignement Seba twariyongeraho ati kwapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira bihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangira urushyi Serubuga yongeraho ya temoignage yaduhaye yo kuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhotorera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekera aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza murakoze
urakoze nawe Albert Bizindori ibimaze kuvugwa Professor Segasayo hari isomo bivanyemo
isomo ndabyumvise kandi ndabona hari gutohosa guhagije isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure izindi bamaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontrola leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse iyo haba inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ihene ni ryo somo rya mbere nkuyo inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabivanamo isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta niyo abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana njye ahubwo mbihereyeho kugira ngo mbaze n'ikindi kibazo ko nyine ubwo hari iyo infrastructure yari iriho hari abantu mvuga nti niyo baba bariho baragenzuye leta bagatabaza ariko hari na autorite morale nkuru nigeze kubivuga abantu bashobora kuba ari abayobokamana b'ikigo mu nzego zose mu madini yose n'abandi bantu b'inyangamugayo nabo ntawavuga ko ibyo bintu byabaye ku gihe kirekire batigeze babyumva bakoze iki ntabwo bigeze batabaza eswe hari ubuhamya mwabonye Bizindori ndakubaza hari ubuhamya mwabonye ko hari abantu bagerageje gutabaza ariko ntibabumve
Bizindori
ibyo ni n'ikintu twagarutseho justement muri konvasiyo yacu muri 2014 bariya abantu barapfuye bicwa muri buriya buryo umunsi ku wundi abantu barabimenya barabivuga muri Kigali biravugwa ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko izo nzego autorite morale na kiliziya za ambasade za Croix Rouge abantu bose barabimenye ariko iyo dukurikira dusoma Croix Rouge yarekeye kubareba vuba cyane reka no kuvuga ko itabatabarije ko ntabizi ariko ntabyo twigeze tubona mbese barabaretse barapfa bonyine natwe imiryango yacu ibyabagaho nabyo njya mbivuga wenda abamama bacu bari kujya kwicara imbere ya perezidanse bari kujya kwicara imbere ya gereza bakavuga ati muduha amakuru ariko nkurikije contexte yari icyo gihe ntabwo bari kuyicara imbere ngo bayive imbere nabo bari kuyinjiramo
ariko ikibazo abantu bakunda kohereza hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubabarize niki gikurikira kubera iki ibintu byari byaragizwe ubwiru kuki buriya bwicanyi butavugwaga mu Rwanda reka mpere kuri wowe bwana Mpatswe n'umugabo
nakoze ariko ingewe sinzi ndumva nta gisubizo nakubonera ariko ikindi kibazo ni ukubona ukuntu abanyarwanda iteka ba kugira ngo bazavuge abantu baba barashize ho kera no kutagira urabona nta mashyirahamwe abanyarwanda bari bafite yo kurenganura ikiremwa muntu wa mugani za Croix Rouge na za Kiliziya bose baricecekera ni ibibazo bikomeye kuko igihe leta nta bayireba nta bayicunga leta irasara ikora ibyishatse
ibyo byari ibya kera ubuse nuko ayo mashyirahamwe ariho kubera iki bitavugwa kubera iki nyuma y'imyaka irenga 40 abantu badatinyuka kugira ngo batange amakuru bavuge uko abo bantu bishwe naho bashyizwe byibuze imirambo yabo igaragare reka tubaze bizindore nzi ko ari uku kugora ariko wowe ubibonute
ba Venice ni ikibazo gikomeye kugisubiza ariko za hipoteze ni nyinshi hipoteze zishobora gutangwa ni wakwibaza utese urupfu rwabo rwari rufite abantu benshi rwaranja icyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza ikibazo cya kabiri ese urupfu rwabo abantu benshi bari complice donc la complicité ituma mu nzego zose abantu baceceka ntibavuge ikiri cyo nakubwira nuko mu bantu basanzwe ibyo iyo mvuga ngo muri Kigali byaravugwaga icyo gihe twari dutuye mu giturage ku ndiza muri komine ya Nyakabanda ariko abaturage bo muri Nyakabanda barambwiraga iso afungiye mu mazi kugeza muri Nyakabanda abantu babizi ni ukuvuga ko muri Kigali bo barabiganiraga ikibazo cyari abashobora kubavuganira n'ibandi icyo gihe byari bikomeye ariko noneho ukavuga uti kukinyuma yaho kugeza n'uyu munsi Venuste nkubwire muri 2014 dukora iriya convention yacu ndashimira abanyarwanda benshi badufashe mu mugongo bakaduhamagara bakatwandikira tubwira ati nimukomere ariko ndakubwira ko dufite abanyarwanda benshi nabo b'abantu bazi ubwenge abantu uyu munsi batubwira ko bahanira ku Rwanda rugera kuri demokarasi ko barwara intambara yo kugira ngo bakureho igitugu mu Rwanda ariko bakatubwira ati muceceke ibyo muvuga ni ibiki murazura kaboze ibyo ntibigomba kuvugwa ni kugeza n'uyu munsi turacyafite abantu byonyine umuntu nka matata twubaha atinyuga kuvuga ngo nguretse abanyepolitiki bake donc abantu iki kibazo bashaka kugipfuka kuko ngo batekereza ko gishobora kubuza izindi nyungu kugerwaho nimupfukirane kiriya kibazo kugira ngo ziriya nyungu zibashe guharanirwa nkeka ko abantu benshi bari muri iyo etat d'esprit ariko twe ku giti cyacu ntabwo dushaka kwepfa kubyemera kandi yabonetse hatangiye no kuboneka abandi bantu benshi badashaka kwemera iyo etat d'esprit ibibazo by'u Rwanda bizakemurwa nacyo kivugwa ntabwo bizakemurwa cyo bagipfukirana nk'uko benshi babishaka
reka mbaze iyi nararibonye bwana Segasayu hakorwa iki kugira ngo bivugwe
yewe ndumva ibyangombwa biriho bikorwa nk'ibyo bikorwa bya Rwanda n'Amerika ariko icyo nakongera ku byo bizindara avuze nuko ntabwo icyo kibazo nk'uko mpatswe n'umugabo yatubwiye atanga wa mugani wa Kamegeri tuboshwe n'amateka amateka ntabwo akorwa mu mwaka umwe akorwa mu myaka myinshi ayo mateka yaratoshye atuma nyine dushaka ikintu cy'ubwiru cyaratwinjiyemo ariko nk'uko nkunze kubivuga ntabwo ibyo ari ibintu bizahoraho urabona dutangiye turiga abana bacu bariga baragira bate batangiye kujijuka ibyo byose bizagenda bigana akamahoro kandi n'igihugu kiriyugurura kiragenda kizamuka mu bukungu mu mitereho myinshi ubwo rero bizagera igihe wa mugani tubona ko ubwo bwira ugomba kuvaho tukibohora tugakora ku mugaragaro tukagira inzego zidufasha kubaho neza kungura imibereho yacu ari nako ducunga leta ko nta kuntu twabaho biragaragara mu bihugu byose leta ikora neza ariko ifite abantu bayicunga ntiturabigeraho ariko turiho turi mu nzira tuzabigeraho
bwana mpatswe n'umugabo hari icyo wamungabiraho mbere y'uko dusoza
ikindi tugomba gukora ni ukugerageza gukangura abantu kubereka ko nta hantu tujya nta hantu tuzagera igihe buri wese atabona ko ikiremwa muntu kigomba guhabwa intebe kigahabwa icyubahiro gikwiye nabo rero bavuga ngo nibaceceke ngo bo kuzura akabuze nta kintu bizabagezaho wa mugani niyo bagiraho bagera byagaruka nabo bikabamerera nabi nta hantu bagera ikindi nagira ngo mbwire Albert nuko kuri Matata kuko wa mugani yaravuze nyuma yaho abantu bose baramucyama ariko nibura kame mutwemere ko yasabye imbabazi icyo kintu nacyo twari dukwiye ku akunkano wa twari dukwiye kukanota ariko ndi mu bantu bamuhamagaye umunsi ndamutuka cyane ambwira ati sinzi ukuntu nzakosora atari kugomba gukosora murakoze
reka noneho twumve Albert Bizindori atubwire uko we abibona ahereye kuri iyo ntabaza yanyu isaba abantu aho bari hose gutanga amakuru kugira ngo biriya bintu bivugwe bimenyekane Albert ijambo ni ryawe
Veniste effectively ikibazo cyawe cyari hakorwa iki ngo bivugwe mu by'ukuri kuyamo bivugwe nuko ababizi babivuga ababizi ku murongo wa mbere harimo abari mu myanya y'ubutegetsi tuma bamenya ibintu byose twarabakurikiye twarabumvishe akenshi wasanze bo banavuga ko batigeze banabimenya donc tegekaga ingabo yari tegekaga ikigo cya gisirikare yategekaga gicunga izo gereza ariko akubwira ati reka dati ngiye ibyo bintu nabyumvise rwose 1945 ariko turabasabye turabinginze nibo ba mbere baza amakuru menshi nibatubwire bavuze ko bashaka guhura natwe ibyo bintu tuziga uburyo bushoboka dushaka abahuza ariko duhure batubwire aba kabiri ni abaturage buri wese bikurikije aho yari atuye icyo gihe icyo yakoraga yari umushoferi yari umukozi wo mu rugo wa runaka yakoraga kuri gereza yagemuriraga gereza imyumbati abo buri muntu wese ufite iki kintu azi turamwinginze natubwire kugira ngo tubashe kwigeranya ibisubizo by'ibibazo byinshi tugifite ariko ku bw'umwihariko Veniste ngiye kukubwira ikintu kimwe rwose ugitega amatwi kandi uzambabarira uzagikore
ndakumva
mu bantu wabajije imfubyi batwebwe ubaza abapfakazi ba mama bacu sibyo urwo ni uruhande rumwe ku rundi ruhande nabo hari abategarugori ndavuga abategarugori baba bagabo bose wabajije bamwe baracyariho nshatse nko kuvuga amazina umupfakazi wa Byarimana washakanye nawe na Serubuga washakanye na Burasa washakanye na abo bose bafata ijambo ba mama bacu n'abantu babanye nabo baturanye ababyeyi banjye basanze ku kigage na Burasa n'umugore we ndavuga abakiriho abakiriho rwose Veniste burya ba mama babo mu bikari bagaceceka bakareba ibintu ariko babazi ibintu kandi ijwi ryabo kenshi riba ijwi ryiza ndakwinginze nabo ubadusabire nasabye abaturage babizi ariko ngusabye ko nabo ba mama nabo uzabegera nk'uko wegereye aba mama bacu
urakoze cyane Albert Bizindori nzagerageza ariko nabo barumva nibashaka gutanga ubuhamya bazaze hano ku ijwi ry'Amerika tuzabaha ijambo nk'uko babivuga mu Kinyarwanda ngo abwirwa benshi akumva beneyo abo musaba gutanga amakuru inkuru z'abayumvise abayakeneye ni mwebwe Banyarwanda aho muri hose ni mwebwe muhagarariwe na Bizindori hano muri kino kiganiro Albert Bizindori nongeye kugushimira cyane
ndagushimiye nanjye Veniste
ndagushimiye nawe Max Segasayo umusanzu w'ibitekerezo watanze
urakoze Venice wakoze cyane kuba nanjye bangiriye kizero kampamagana muri ubutanga buhamya urakoze
uwo muganda ni nawe ngushimira bwana Theodore Mpatswe n'umugabo
nanjye ndagushimira muvandimwe Venuste urakoze cyane
namwe mukurikira ibiganiro ku mateka yaranze u Rwanda buri cyumweru hamwe na Etienne Karekezi ubihagararira mbashimiye inkunga yanyu ni hano rero dusoreje iki kiganiro murakarama
Mm-hmm.